Yeah, let's go. Fashion killers. You know what the time is, yo. FK G-Trice on the deck.
Slay Temu Novi.
It's on Yenga, you baby.
One.
Hatufanani na wewe baby. Masiku ilipita, wow. Masiku ilipita, wow. Tulianza na kupendana wewe na mimi. Tulianza na kupendana wewe na mimi. My love for you never die, baby. My love for you chanter un peu oh, oh, oh. Joe Six Young is a nyinga ilera nakumbuka mtoto wangu kama liko yapo FK I miss you is a nyinga homa za nyinga.
Bridget Cash, let's go.
Slay Temu Novi. One, hey. Sometimes oke ndia imona kofie gai gai. Batisha katale bunda ponebo bye bye. Love ya ikata kwa tukoni kubulimbo. No wanda na ilangi shisha soa pamu nimbo. Hip check, fulu muli bode. No wanda pane wonde kufulu kila ode. Abandi ni webo ndi elota. Tuampana pamongo mubili ne elota. Ala temo rini ni we wonte mo kufuma mo nini. Maggie, Febi, Mary, tekuti wachile we mungeli.
Big thing, big eyes. G-Trice on the deck, I see you. Ha! Telubumbashi, quartier d'administration numéro 6. Famille Cash, I see you. DJ Hilcon, SV my boy. DJ Pina. Samantha, see you. DJ Benjamin. DJ Steel Charles. Delula Kane. Not our boy today.